ndimachita chidi kuti mafunso amene ali kumtunda Pilato amati akafunsa amadikira yangu. Koma pali funso limodzi limene Pilato akafunsa sana muyembekeze Yesu ayankhe, akangolifunsa Pilato anatuluka ulendo panja kumakalankhula ndayi. Funso lake limene Pilato adamfunsa Yesu adamuwuza kuti ine ndine mfumu ndipo ndabwera kudzachitira umboni wachoonadi. Yesu anafunsa Pilato anafunsa funso akulu, kodi choonadi ndi chani? What is truth? Koma ndilini nkhawa chifukwa adalifunsa funso limenelo Pilato sadayembekezere yankho, adatuluka ulendo panja kupaka lankhula ndi Ayuda, sadabwereranso kudzalifunsa funso limeneli kuti adzamveso yankho la funso limeneli. Ndi chifukwa chiyani? Anthu a Mulungu nimali nditsimikize, ndi chifukwa chakuti anthu amachiopa choonadi, anthu amafuna adziwuzidwa boza. Kajekaje andale amakonda boza, ukamawuza kuti zili bwino inu odusadusa iwo muntimambe na uzi wanu kunja kusi zili bwino zikumvutani akulu chingo kuti yerali. Koma amafuna munjiauza bodza, anthu amafuna kuwuzidwa bodza, samachifuna choonadiya. Amen. Choonadi chimasautsa. Koma sidi kukamba za ndale, ndikukamba za iduli inunso sidi kuchiwa ngati mmafuna kuti muwuzidwe choonadi. Choonadi chimodzi chimene ndiyenera kuti ndikuwuzeni anthu a Mulungu, mufune musafune, lilipo tsiku limene inuyo mudzamwalira, icho ndi choonadi, mudzafa. Chimene ndiyenera ndikuwuze ngakhale mmasiyangana pa galasi mukachiona pa dimpozi anu olowa mkati nkumati koma inenza mundikuti mudzasanduka maliro kapena iyayi, popeza maliro ndi anema inu mudzakhala zofuta.